Izikronike zesibili isahluko 2 uverse 1. USolomoni wahlosa ukwakhela igama likaJehova indlu kanye nendlu yombuso wakhe. Verse 2. USolomoni waba labantu abayizinkulungwane engamashumi ayisikhombisa ukuba bathwale imithwalo nabantu abayizinkulungwane ezishagalombili ukuba babe ngababazi bamatshe ezintabeni nezinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha ukubabonisa. Verse 3. USolomoni wathumela kuHiramu inkosi yaseThire wathi, njengalokho wakwenza kuDavide ubaba, wathuma kuye emsedari azakhela ngayo indlu ukuba ahlale kuye, yenze njalo nakimi. Verse 4. Bheka, ngiyakhela igama likaJehova uNkulunkulu wami indlu ukuba ngingcwelisele yona, ngishise phambi kwakhe impepho ethaphukayo, kubekwe njalo izinkwa zokubukwa, kunikele ngeminikelo yokushiswa kusena kusihlwa ngamasabathi nangokwethwasa kwenyanga nangemikhosi emisiweyo kaJehova uNkulunkulu wethu. Lokhu kungumthetho kwa-Israyeli kuze kube phakade. Verse 5. Indlu engiyakuyakha iyakuba nkulu ngoba mkhulu uNkulunkulu wethu phezu kwabo bonke onkulunkulu. Verse 6. Kodwa ngubani onamandla okumakhela indlu? Lokhu izulu nezulu lamazulu lingemanele na? Pho, mina ngingubani ukuba ngimakhele indlu kuze kushiswe impepho phambi kwakhe na? Verse 7. Ngalokho mawuthume kimi umuntu oyingcweti yokusebenza ngegolide nangesiliva nangethusi nangensimbi nangobubende nangobubomvu nangoluhlaza owazi ukuqopha yonke imiqopho kanye nezingcweti ezinami kwaJuda seJerusalema ezamiswa uDavide ubaba. Verse 8. Ngithumele futhi imsedari nemisayipuresi nemimayilimugi evele eLibanoni ngokuba ngiyazi ukuthi izinceku zakho ziyakwazi ugawula imithi eLibanoni. Bheka, izinceku zami ziyakuba nezinceku zakho. Verse 9. Ukungilungisela imithi eminingi ngokuba indlu engiyakuyakha iyakuba nkulu ngokumangalisayo. Verse 10. Bheka, ngiyakunika izinceku zakho abagawuli, abagawula imithi amakhora ayizinkulungwane engamashumi amabili kakolweni obhuliweyo, namakhora ayizinkulungwane engamashumi amabili ebhali, namabhanti ayizinkulungwane engamashumi amabili ewayini, namabhanti ayizinkulungwane engamashumi amabili amafutha. Verse 11. UHiramu inkosi yaseThire wamphendula ngokuloba, wakuthuma kuSolomoni wathi, ngokuba uJehova uyathanda abantu bakhe, ukubeka inkosi phezu kwabo. Verse 12. UHiramu wathi futhi, makabonge uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli owenza izulu nomhlaba, nowanika uDavide inkosi ndodana ehlakaniphileyo enolwazi nengqondo eyakwakhela uJehova indlu nendlu yombuso wakhe. Verse 13. Manje sengithumile umuntu ohlakaniphileyo nonolwazi uHiramu Abhi. Verse 14. Indodana yowesifazane wamadodakazi akwaDani uyise wayengumuntu waseThire owayekwazi ukusebenza ngegolide nangesiliva nangethusi nangensimbi nangamatshe nangemithi nangokubende nangoluhlazi nangelinene elicolekileyo nangokubomvu nangokuqopha imiqopho yonke nangokuqamba yonke imisebenzi yobungcweti ukuba anikwe indawo kanye nezingcweti zakho nezingcweti zenkosi yami uDavide uyihlo. Verse 15. Ngalokho ukolweni nebhali namafutha newayini inkosi yami ekhulume ngakho mayekuthume kuzo izinceku zayo.
Verse 16. Thina siyakugawula imithi eLibanoni njengokuswela konke kwakho, siyise kuwe eJopha elwandle ngezihlenga, wena uyikhuphulele eJerusalema.
Verse 17. USolomoni wabala bonke abezizwe ababesezweni lakwa-Israyeli ngokubalwa uDavide uyise ayebabalile ngakho. Kwafumaniseka ukuthi babe izinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisihlanu nezinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha. Verse 18. kubona wamisa ezinkulungwane engamashumi ayisikhombisa ukuba bathwale emthwalo nezinkulungwane engamashumi ayisishiyagalombili uba babe ngababazi ezintabeni nezinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha ukuba babe ngababonisi bokusebenzisa abantu.